Manake Mungu ndani ya ndoa na mapepo tazitoa. Mweke Mungu ndani ya ndoa na mapepo tazitoa.
As we all know, oh, love is a beautiful thing, yeah. As we all know, oh,
Boze.
Sina mengi ila naweza sema asante kwa Mwenyezi Mungu. Namuomba sana kwenye ndoa tupe nguvu. Najua unatamani mpenzi ndoa kama ya DJ Mo, lakini usijali mpenzi, Mungu atatupa.
Najua kuna milima na kuna mabonde, tutaponda wote.
I'm gonna be the best man. Baby, you're my jiggy jiggy, unanipa gididi. Baby, you're my jiggy jiggy, unanipa gididi.
Because baby, you're my
jiggy jiggy, unanipa gididi.
Baby, you're my jiggy jiggy, unanipa gididi.
Baby, utakula nini?
Jiggy jiggy,
ugali ya masamaki.
Jiggy,
sina hela ya Lamborghini. Lakini nitakutreat kama queen. Tajobu sipande mat, nitakuja mamku kuchukua mama. Tutembe Nairobi, tukule tumaindi choma. Tutembe Nairobi, tuonje murenda mama. Tumuombe Mungu baba, ndani ya ndoa tupera. Tumuombe Mungu baba, ndani ya ndoa tupera. Jiggy jiggy, unanipa gididi. Baby, you're my jiggy jiggy, unanipa gididi.
Because baby, you're my
jiggy jiggy, unanipa gididi.
Baby, you're my
jiggy jiggy, unanipa gididi.
Time, wani nicheka, uliposema yes I do.
My boy, one time, wani nicheka.
I'm gonna be the
because baby you're my
jiggy jiggy,
unanipa jididi.
Because baby you're my
jiggy jiggy,
unanipa jididi.
Because baby you're my
jiggy jiggy, unanipa jididi.